tu melo yangu.
Ao!
Amekuja kwangu.
La fight.
Tu melo yangu.
Kama ta mwizme.
Wapo ndani kwangu.
Fight gang.
Fresh at easy.
Big amount. Big amount.
Wezi washaingia ndani. Tafanya nini? Shazama ndani. Tafanya nini? Wezi washaingia ndani. Tafanya nini? Washazama ndani. Tafanya nini? Kama mefata pesa mnaweza chukua. Kama shida TV sabufa chukua. Kama mefata pesa mnaweza chukua. Kama shida TV sabufa chukua. Ila chondelo yangu tumsije mkaniwa. Ila chondelo yangu jamani.
How oh, oh, oh. Wame no media. How oh, oh, oh. Wame tufamia.
Police, 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 call 911. Wameshango adirisha visasa kondani.
Police, 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 call 911.
Wamesha funja mirango wengine chumbani.
Police, 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 call 911.
Tunaomba msadara kisha tuko matatani.
Police, 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 call 911.
Wanavyo tutisha tisha takufa jamani.
Wana marungu, wana mapanga. Metuweka mtukati sina ujanja. Wana marungu,
yeah.
Wana mapanga
ah.
Wamechukua kabati pia na mkwanja. Wana marungu, wana mapanga. Nakiona kiyama na isi na danja. Wana marungu,
yeah.
Wana mapanga
ah.
Wengine wamekuja na visu. Tumero yangu washaingia ndani. Tafanya nini? Washazama ndani. Tafanya nini? Wezi washaingia ndani. Tafanya nini? Oya majirani. Mtafanya nini?
Kama mnataka pesa waleti chukua. Kama mnataka simu laptop chukua. Kama mnataka na chaji pia chukua.
Ila chonde baby wangu. Jamani tutauana. Mina mpenda baby.
Baby baby.
Mina mtaka baby.
Baby baby.
Mina mlavu baby.
Baby baby.
Mina mpenda.
Wanakuja.
How oh, oh, wame no media. How oh, 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 wame tufamia. How oh, 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 wame no media. How oh, oh, wame tufamia.
Una vishendwa, vishendwa, vishendu.
Usijisa.
Vishendwa, vishendwa, vishendu.
Usijisa.
Una vishendwa, vishendwa, vishendu.
Usijisa.
Vishendwa, vishendwa, vishendu.
Wazee wa kukwapua, usijisahau. Wa kupika na simu, usijisahau. Wazee wa fingerprint, usijisahau. Wazee wa roba za mbao,
usijisahau.
Master, come on, stand, this is the good master.